shivuliwe kumanzi phansi inamika lo papa badanza ngakutshela bale makuvula utshwala uyokhala isigubha kekho yolala mashedi zilitshe kuhlanya bogele ivibe on out this world soon as ngipopa I won't kiss and tell ngishaya iflow kuda kuphela yabutha hold it in time when abalele bajaba shimani mina funa abis for sun pop my body like a decision chika wada ka mabotolo na ipusha smokolo angifuni mtololo angizwani napa nomhopolo
ngakutshela mfwethu kanti mayivula le country ayiyokali isigubhu kuyojayiva ugogo nomkhulu ngakutshela mfwethu kanti mayivula le country ayiyokali isigubhu kuyojayiva ugogo nomkhulu
Wait.